Yeah, and let's leave, aka S. Run, baby. Sautium Jumba. Yeah, undisputed album is out, man. Yeah, are you ready? If you go now, do this. No freelance, no free points, up any day fast, it's close to my cash. Good job to piggy bishara. Hey bro, I'm a top of the Zahina Fasi. Hop out in the church, and the turn a beef, I'm sure what a fed. It's an attack, as it's a chubishi. I'm not the kushiki, my shot in attack, I don't mean to buy a gari. Bishara, sino ke kila gari, ni bai na lo, ni jitenge na gori, na tutuwa kuwa house boy, kwanza ni hatari. Hapa usilete ujanjo, pesa ni nazasa kujenga kiwanja. Baaisha na kasa na buti, ni pate madosa kufighti ni danger. Na pambana na changa moto, angalau ni weste kuwasha moto. Pesa madafu, misifanyi israf, juu na tufanya muna taka nini na nini. Show bila dosi ingi, kipadi minaya misiringi. Show bila dosi ingi. This game junkie. I'm back to the bando. I'm super independent, don't bother. Kama dilize nuziko pending. First line say hi Mr. Anko. You're fading it Mr. Franco. Hit track ina kisha kama popo. Kini check check sema hi Mr. Anko. Hapa kwanza ni ngorijo. Tuku kasa tufanyi jokes. Wana kisha kama popo. Kazi zao ni kudata na mapoko.
Hapa kwanza ni ngorijo.
Hatufanyi majokes. Wanakesha kama popo, kazi zao ni kudata na mapoko. Hey bro, before you diss me, ni wale munabeba umesa unanitoast me. Kokina, niko na mama Aisha, marapa wengi wanabahatisha. Wakipata mataka uliambua, they still fall in a back man. Show bila dosi ingi, ikipade minaye misiringi. Show bila dosi ingi, ikipade minaye misiringi boy. Eko, iko kinya, iko kinya, eko, iko kinya, iko kinya. Iko kinya. Yeah, this game chunky. This game chunky. Everybody knows this game chunky. Yeah, this game chunky. This game chunky. Yeah, I'm back to the bando. We speaking shara bile boys asking. Everybody knows this game chunky. Nili shoto wanga katin TV for take Jonesy apuje na blue ink. My head on a follow my footprint. Hatari kupinga my fingerprint. Tulisha bebanga matinti. Hey, there is nothing mengi can do. Hapa kwetu ni kasi. Usilete sako mashahusi. Pesa madafa tufanyi mistrafu. Sijui mnatufanya munataka nini nani. Pesa madafa tufanyi mistrafu. Sijui mnatufanya munataka nini nani. Call me sauti ya mjomba. Hama ukipenda niteke tanking. Iko kinya. Nataka duma, nisifanyi biashara masiara. Unajua. Alafu siniulize penye naenda na ujui penye naishi. Unajua. Alafu kwenye incha vipofu watupu mwenye macho moja na kufalme na nini. Alesley. Yeah. I love my tongue, can't talk. Jomba. Malak nang demu ludam. I'm back to the bundle.